This is the official Tonga juggling song. Here we go.
Ua hua ka maua, pe au tō kea nai ua whaiwha. Pe au pe pāki, pe au tō ki whaiwha. Iko wai ko ulu ko ate ni ti ate nā tawanga pe alamako. Tifo i kōri sawai, i ata tō fule pupuno ki lele. Ngā kume, ngā mana tū. Ki mana wā, ngā poha ulu, whetā ki nā ngā, wawai ka ulu, ko a te niti, e a te nā tātawa. Ngā pe alamba kōri fō i kōri savai, i a tō tō pūre pūpū, nuki ngā kume, e a te nā tātawa.
Almost ended up back in my pants.